bako bame bagiri birori abari mu makuba bani babarika bame bakavuka bandi bagapfa shawe seri mani si elezo jawe bako bame bagiri birori abari mu makuba bani babarika bame bakavuka bandi bagapfa shawe seri mani si elezo jawe
Uvandimwe mu buzima bibaho n'umucike intege ababuze urubyaro mwigere kuri Sara na Hana hari abibera mu tuzu tw'utuvundi kandi hari abafite amagorofa na etaje hari abacitse amaguru n'amaboko hari abatareba hari abatumva nyamara abandi babifite byose mu buzima bibaho n'umucike intege reka mbararika ndi Imana n'urukundo
Abadini mucharo, abona bakire abadi na bakene, bame bafite impanga abandi barapanze, abo baraja abandi baburaye, ubuzima bibaho ntimucike intege, ubuzima bibaho ntimucike intege, ubuzima bibaho ntimucike intege, ubuzima bibaho ntimucike intege. Mazinani kawisa ligeraho Gorura rumusa Abani wabimena Ligie nikigera Iza kugeraho Avechimo zabo Zabuzuru jaro Mifuza kukara Weda mwa heke Ama niwa kara Bagata mumigezi Anatawa risi kende Yubu fasha kawe Ama izini maso Mukomeze musenge 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 Mukomeze musenge 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 Mukomeze musenge Esi bibazo tanyubigeze kwiherezo Mukomeze musenge 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 Mukomeze musenge 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 Mukomeze musenge Esi bibazo tanyubigeze kwiherezo Chifuzo chawe Satana tiyo ya imani tiyo ke Nikahera kwita kwini kupiri Tiyo mana imba wasiko ya nabi wema Tanga di chifuzo chawe Satana tiyo ya imani tiyo ke Nikahera kwita kwini kupiri Tiyo mana imba wasiko ya nabi wema Imanita mishaka Umaliya kwa nibigwa Ngakura shira ukwezi numunota Sani seko nikagira kukyawe nita gishaka iya kwa nibigwa nakurashira ukwezi numunoto sani sengo nikagera kutawe uwa uye nilibazo yomu nakarusho anyumi tzizi ya wameke igie yosefu mukagoi hari harangie yeza jiza ya bayumu tware siteri mumunyage nesabga gahangake ikie kigeze wakizi tsema tsema na fitwe turimo muibazo dufite imana kukai yerezo lizaba jiza nuko wa mubaye nuko wa ushafuye dori churupu chakira sanzwe Ujuru kinchanyi umugumba yemwe Ijo vivanzo jawe Ibone umuti Ibone umuti Ibone umuti Yerezo kivivazo Iri kukufi Yerezo jawe Komeza wize jukuri Yuma ito vivazo Uzagira mahoro Umubabaro gisiwe Uzagu shirambayo Yerezo jivivazo Kiri bugufi Yerezo jivivazo Yerezo jivivazo, iri bugufi.